sawirkii 21. Sanada kadib, yaa Israa'iil walay ka areen nabigii la araw Muuse, adiga waqtisha dhammaadi, Iise Masiix yaa hadhaladi dhulkan Israa'iil dhatiyeed. Walaana baree dadka walay Muuse ki hanuuniyay dadka dhatiyood. Dadka dhatiyood ki hanuuniyay. Wayna aree dadka dhatiyood ini adi hunguri ka aanto, kali malin ka abuurin, laakiin ini adi seeddo badalkii ayaa la kaafadee. Iisena may weeli inii usi mucjise ka sameeyey reer bani Israa'iil dhatiyood. Wayna sameeyey dad badan yaa wala ansheenay hunguri ii malaay inii aamaan. Dadkii hunguri aan siiyaayin walaa deeraayin 50 oo qof. 50 oo qof markii baladka aan ka guudii yaa dadka oo dhammaantiyood walaay ka areen ninkun langweyn waa nabi eebbahay sahandirin waa. Iisena may are ani naftiyey yaa dadka hanuuniyey wayna ka hanuuniyey jidkii eebbahay.